Tangazo, tangazo, tangazo. Watoto wazuri hawataki pesa za mawazo.
Crap. 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 Crap.
But you know what I'm on.
Join.
Crap. But you know. Crap.
Ukimtaka wena hela. Salamu nyingi, story nyingi unamkera. Ukimtaka wena hela. Salamu nyingi, story nyingi unamkera. Mana makeup bay, fiatu bay, na nywele bay vinataka mani. Kaukote usisobe, bure bure utamu watakupa nani.
Wanaume atuongei, tunafanya vitendo. Yani bora tufilisike, wa enjoy wa
lepo. Hela unataka pesa,
yo chukue.
Wame wamesha zileta,
yo chukue.
Ama ganja ya kunyeta,
yo chukue.
Ama unataka
yo nivue.
Cholesha, unacholesha. Nime kubamba, 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 unacholesha. Cholesha, unacholesha. Nime kubamba, 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 unacholesha. Oya pombe so sigara, pombe so sigara. Oya pombe so sigara, pombe so sigara. Oya pombe so sigara, pombe so sigara. Oya pombe so sigara, pombe so
sigara. Eka fungula kange bima bim, almeni gogo pange asiga si. Mapuleli namba bagia, wope wopa bongo masia. Mapulelu moya baufila. Tanzania si atinga, na shia mati yanga kibelindi, sikwane nani singinga, eh. Ay kibela, eh kibela, ay kibela, eh kibela, eh wena kibela, eh kibela, ay kibela, wena kibela, ay
eh kamera, eh kamera, eh kamera, eh kamera, eh kamera, eh kamera, niko na demu wa mtu ondoa kamera.
Crap, crap, crap. Crap, issue, crap, I do know what I'm crap, I do know, crap. Wale za ni mafoni kioga fabinivu, kumbe ni mejipanga ni kufululu. Wale wambea na wachawi wote macho juu, wanabaki kutafata pa what can I do. Mbona sasa nimechoka, wana niomba vocha na baki na ropoka. Vicho vyao vimechoka kwa stage kama foka, mana na niogopa. Issue, crap, issue. Crap, crap, as you know when I'm a crap, as you know, crap, 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 shoot, crap.
Ay, kibela, eh, kibela, ay, kibela, eh, kibela, eh, when I kibela, eh, kibela, ay, kibela, when I kibela, ay, man, kibela, eh, kibela, ay, kibela, eh, kibela, eh, when I kibela, eh, kibela, ay, kibela.
Push you on a man. I buy you on a man.